adesua ɛtɔ so mmienu, maa ha. Wɔ airport, Kofi.
Mary, akɔ aba.
Kofi, maa ha.
Yɛ nua, wo ho te sɛn?
Me ho yɛ paa, na wo nso ɛ?
Me nso me ho yɛ, yɛnkɔ fie. Wɔ airport, akɔ aba. Maa ha. Yɛ nua, wo ho te sɛn? Me ho yɛ paa, na wo nso ɛ? Me nso, yɛnkɔ efie.